ɗoyo studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Ɓi adama wawa heɓude hunde ko Allah muyanayi ɗum, ko heɓi ɓi adama du fuu hakkoye anda Allah noon muyiri ɗum. Sakiraɓe minen aljumare 22 lewru mai hitano 2026 to gonɗum heɗade hejuji amen ɗiɗa linde magal mum wakkati jon o fuu min calminam sanne. Laamu bankaska nukkule jeegoyam woni toon ko yimɓele joguiɓe kaɓorɗe hippide alkam sare keñam, mi itti toon yonkiji yimɓele hewɓe ɓe masimbini hewɓe woɓɓe kasen bonandaji komi gaɗɗilo on ɗo nokku ka wala fuɗo haaɗi. Lewru cakkitinu min gonni ele hitande alislamu en, haya andanɓe diina kañum en ka holiti wiide balɗe sappo cakkitiɗe nduɗo lewru no ɓe noddirta Zulhijja, ka darde muɗum ana moni sanni on garam ɓeydorade faamu ele journal amen ngal. Sakiraɓe noon sembe kabaruji ɗe mi joganiam kikiɗe hannde bisimilla moɗon e heɗade min. Yimɓele joguiɓe kaɓorɗe kañum en ka heppidikke guelle jeegoyom e laamu bankasana le région Badiangara alkamsare keñem, ɗum waɗi le jamma hottilama wiide ɓeɗo yimɓelle on ɗo nokku ka nokkule kippaɗe ka yimɓele gonɓe tumɓe kañum en ka ana ruji sanne. Hollitama ɗum wiide yimɓele heddiɓe tumɓe kañum en ka fuu ana wondi nartude hoore mumen fa keɓen famtare keɗe Mamadou Samasiku.
Gure Sugara, Gurunde, Sarale, Logo e Sulakanda e hakkude mum e ngallure Bayangara rota fay kiloji sappo, hippogoji gaɗa dow mabɓe e wattu goto worande jon en kaɓorɗe. Hollitama wiide wakkati joni o yimɓele hewɓe heddiki hen, hewɓe barmi bonandaji kaki dun kewi, dabaji dun naɓama, barmuɓe fuf naɓama. CCRF bankas kullol na heddi fa hande ele nokku o, CDF uji kewɗi holti wiide guidali na heddi fa hande ele nokkuji yogaji cercle o, hunde ɓeydude sanne webbinde yimɓele. Ɗiɗo bonandaji ɗi gaɗi alhaali ndenagu tiɗiɗo sanne ele cercle bankas e fayle laamu Bayangara. Ñande jeɗɗimme ƴaɓɓiɗo ndu gure kori kori e gomu sagu jiiɗi noon e jon en kaɓorɗe, ɗum sambini mayɓe hewɓe lerge sababu ɗum egginde gureji kewɗi yaade nokkuji goɗɗi.
Caggal cuumu nanguɗo luumo mawgo Bama, caggal cuumu mataɗo luumo mawgo Bamako ɗo fan yettoɗale laamu kayi alalbare ɓettide ka julaɓe hewɓe le ñalawma hande o, kañum en ka holiti wiide anda fuu hono watta le ñalawma hande o fewde e kullantereji ko bonnana. Ɓeɗo yimɓele kañum en ka le guite mum ka ana yiya mboji yonki kewɗo fa keɓen famtare anni ko sita sidi ɓe landodira yogaɓe mabɓe. De fettago Ousmane Niali Bouni,
won dartude heɓɓinde gaz nden woni ko gaz o fusi ɗonɗi ɗon barmini yimɓele jo naɓaɓe wakkati joni o to urgence. Bonandaji ɗi kay wala ɗo haali, bitigaji amen joyi luxe boti fuf cuuni jawɗi muɗum hakkude milioji temedere capanɗe joyyi e milioji temedde ɗiɗi sefa. En dardara laamukoɓe faabaji, bitigaji en tati ɗi fuf huɓɓi, kantuɗaɗaji ɗi na wara milioji capanɗe jetti sefa. Ɗum jo mboyiyuhi jaati fay haala walanaɓe jomiraɗo yumoɗe. Bitigaji amen ɗiɗi cuumi tawe ane majji masandise iwɗi garɗi fay ɓoyali iwde Dakar. Ɗum kam ɗannoɗo jaati wattu mi humpita wiide yiite nangui ɗum o joni woni cillol tataɓol bitigui am ana suma. Ɗum metti sanne.
Mi holliti on jom ɗo kabaruji ɗi fuɗɗata ɗo lewru cakkitindu hitande alislamu en, min golle muɗum nduɗo lewru ana noddire Zulhijja, aldanɓe diina kañum en ka holti wiide balɗe sappo arandireji nduɗo lewru ka darde muɗum ana moni sanne. Nduɗo lewru ka goɗɗo muɗum fuɗɗi sappo e jetti lewru mai hitande 2026. Alhassan Ba kañum en ka holti wiide nduɗo lewru ka alislamu fo ana ha nawtorade balɗe sappo muɗum ka tinno ɓeyda dewal muɗum Allah fa keɓen famtare anni ko landodirmi
gaɗɗo golleji lobbi leyɗe balɗe sappo ana foti e jaltoɓe jokki lawol Allah e jawdi muɗum fuu e koreji mum, wadde jiyad murti jawdi ndi fuu e koreji mum ɗi. Nafa ko jomum heɓata, ana foti e ko koroɗo heɓata, dokkuɗo adnaru ndu fuu kañe gaɗɗo golleji lobbi leyɗe balɗe sappo. Ɗum ko noddirte dul hijja al ashram awal dul ijja
awal dul hijja.
Sijo Tamani mo Fondation Hirondel ɗo Mali ɗo kañi e gollidimɓe muɗum radioji e téléji Mali Irtel e dow faaba muña coopération suisse, coopération espagnole, union européenne e gouvernement norvège.
Somo ñande ɗum so yara ɗo hem kosam ɓay ɗo wonko yettinta cellal ɓinguel adamana fa keɓen famtare anni ko Fatuma Takkoujo heɓani em dow majjum. Do fettango Ousmane Ali Boudi.
nyamude som e yarde kosan ana wada tor bangal cellal na hono nanireten illa cuka ku meden hutindede di nyamduji ana warana hono yogabe mireten ni tewtongoji dimen gadi bangal ande kese wala fugo kolliti tor hautindede di nyamduji didi gollo pharmacy ande nitto do kabaru nyamdu le sudu docteur joyla docteur haruna berte kanyundu holti wide nyamude som e yarde kosan wala fuca dele ko waddata kanon wonko dun wayi wadde e caldi yogabe hono nyamduji goddi fu no holli rivide docteur berté tinindi wide du som acide won e mudun kosam protein ho e mudun dun ana wawi wadde fane do danya ko mati e caldi mudun ko seedi dun docteur en be anandarde himbe nyama de kulle sab e wi mabbe bibbe ledde e kosam ana jogi vitamin ngaji sanne ko wayi nafude caldi be adama timmode de ba wide nyama gol som e yar kul kosam kuteji fu ngala do mudun so wana ne fu wayi hautindirde ko hebi fu bangal nyamduji hokkudo o kabaru wadan fa kaben halaji peneji e hala jogaji himbe boyi ananana tawe gana ngonga
sakrabe ando do mi kaddata e kabaruji amen de kigede hande mi jooti am sanne hedade mi